minha sabide. Oh, katinzi ze kweba ze.
Njagala omanye essanyu lyange, njagala omanye omutima gwange. Ndudde ludde yo katinzize,
katinzize kwebaze.
Njagala nkuyimbire, njagala omanye nga bwe nsimye. Ndudde ludde yo katinzize,
katinzize kwebaze.
Zani
oyagala moti,
zani
oyagala moti,
zani
oyagala moti.
Katinzize,
katinzize kwebaze.
Bongo no moyo kwange, ngusabo bitwale kati bibyo. Mwe kuba kubobufanani, nandibadde wawo talikwe. Wanyamba nundage kubo kati nzize,
kati nzize kwebaze.
Zani
oyagala moti,
zani
oyagala moti,
zani
oyagala moti.
Kati nzize,
kati nzize kwebaze.
Oh yeah.
Yeah.